ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibala omugwanga ekya Wobosi ne kinnaakyo ekivunaanyizibwa ku kulondoola ebyenfuna ekya Economic Policy Research Center batongozza alipoota ez'ebibalo ez'enjawulo ezitumiddwa Gender Thematic Reports eziraga nti abakyala abakyanyigirizibwa nnyo mu bintu bingi ebikwata ku byenfuna. Alipoota ziraze nti bwe gutuuka ku kusasula emisaala abakyala baweebwa obusente butono bw'ogeraageranya n'abaami. Kino kiri mu bitundu 4 ku buli 10 ate ng'abaana abawala ebitundu 10 ku buli 10 bawanduka mu masomero buli mwaka olw'embeera gye bayitamu embi mu masomero ago. Omukugu mu by'okunoonyereza mu kitongole kya Economic Policy Research Center Madina Mwagale asinzidde ku mukolo ogw'okutongoza alipoota zino ku Statistics House mu Kampala n'asaba abakozesa okukomya okusosola abakyala nga basasula emisaala gy'abakozi.
40%, 4 times okuka wansi kusoma mikyafuna kye twafunyemu olwaleero. Ate ekyo kibadde kibadde oluberera nti nno omusajja asobola okufuna sente mirundi erina okusinga gy'omwami gy'afuna. Kangambe 2,000, omusajja asobola okufuna 80,000 kye tugamba nti nno munfuna y'abakyala. Mulimu gwennyini ogw'ekinnoomu, kino tukola byerumu naye enfuna tefaanagana. Tukirabye nti nno ate kino kyettanira nnyo mu bantu abali mu North.
Bwabadde atongoza alipoota zino Minisita Mbezo w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo asabye abaami okukwasisaako abakyala basituke mu byenfuna eggwanga liryoke lisenvule.
Kati omwenkanonkano basaba Abannayuganda tukukkirize kubanga obutundu 52% obw'abantu abali mu Uganda ku 10 bakyala. Bwe mubaleke mabega mujja kusigala nga mumenyeka. Kati okubajjako omugugu n'emitawaana ennyingi ennyo gye musanga mu budde bwammwe obw'omu maaso obanga mukaddiye nga wete sembe gugu naye nga tokyasobola ogyesetera nga abakyala be bakuli okumbi bekwetoolodde nga buli omu abara alina kyegeregere gyakubaza kyandibadde ky'amagezi okubaweereza emikisa gyenkana n'egyammwe abaami nesobola okusasulira wamu obugugu bwa Uganda okwejja emabega n'okwejja mu bwavu.
Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo n'ebibalo ekya Wobosi Dr. Chris Ndatira Mukiza agambye nti mu sabbiiti y'ebibalo ekitongole ekifubye ndi ekitongole ekifubye okukunganya yuniti z'omusaayi 54 okuddiza ku bannayuganda. Era agambye nti wabaddewo obusosoze mu nsasula y'abakozi nga bwekuusa ku kikula kyabwe wabula abalina essuubi nti alipoota eno egenda kuyambako okulaga omuwaatwa we guli.
Inequalities such as educational segregation, unpaid work, limited career progression, and unpaid discrimination. Ladies and gentlemen, these are the issues for us we see as governance issues, not voting. What do people take? How do we, so the gender pay gap index will be important to guide the policy, promoting corporate accountability, and raising awareness about gender equality.